abaana bangi bwe mutyo okusamusula bubyebiro bino olw'omutindo gw'ebyobulamu omubi kati bantu bangi abatusuddeko nga tulaba ng'endwadde basse bunaganya n'omuze gw'obugayaavu nkikakasa byebivuddeko embereberezi maka mangi wanagatayina awagendebwa n'abala abayinawo nga wajjula neebulayo n'avaayo okubamenya olw'ebyebufuzi ebijjudde okuvuganya omutanda wa kiro yennanyini mufa nti baagera yavudde akeera atulungamye omutindo gw'ebyobulamu agutumbule beene kabaka wa buganda weebale ayisa abasajja weebale otulungirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumbirwa ffe abantu bo ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumbirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumbirwa ffe abantu bo wano abantu ba buganda twali tulina obugunjufu ng'era amaka g'abaganda mawufu nga ku kyalo okubeerako omutongole eyali ng'alabirira omuluka gw'obuyonjo bw'obumaka ly aliteeka nga lijjuvu naye kati ekyennyamiza ebyo byadiba kyekireese n'ebirwadde badde ebitakya kati omuganda tayina yasirira omutanda wa kiro yennanyini mufa nti baagera yavudde akeera atulungamye omutindo gw'ebyobulamu agutumbule beene kabaka wa buganda weebale ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumbirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumbirwa ffe abantu bo twegayirira mukama nannyini byonna tusaasire federo gye tukabira gituddize tufune abakulembeze abalungamu abantu abatuweereza nga bawano nga bw'omuwa ssente ez'obyobulamu atuleetere ng'akimukakatako okuzituwa kubanga kakigezaako okuzinyaga ng'alaba atwaliramu bakadde be maama wa buganda ffena tulina okumwebaza olw'omulimu gw'atukolera ebiro bino emisomo gy'obyobulamu egyo gy'okola maama tweyanziza yogayoga malwaliro e uganda ge muwulira ge batuwa mazima gakomawa bweruwoolaba ndagoyingirayo nga bikoma eno uganda teyina yasirira omutanda wa kiro yennanyini mufa nti baagera yavudde akeera atulungamye omutindo gw'ebyobulamu agutumbule beene kabaka wa buganda weebale ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumbirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumbirwa ffe abantu bo ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumbirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumbirwa ffe abantu bo ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumbirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumbirwa ffe abantu bo ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumbirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumbirwa ffe abantu bo www.mp3ugandanmusic.com